adeɛ baako bi ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha ɛsɛ sɛ odika asɛm edika na wane bɛka maka ba regional minister ade hyɛ wɔ ha ana ɔmkyɛre yɛ bɛyɛ akɔ ahohiahiam yɛkɔ gye sika IMF $3 billion saa $3 billion yi a yɛkɔ gye brɛ yɛ abrɛ ansa na first tranche ɔba second one koraa yɛkɔ mpaeɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛba na mpaebɔ no a yɛgu so a yɛhwɛ sɛ aba no bɛnya na wobɛtumi ade abɔ yɛ nyina yɛho bra adeɛ bi aba Ghana ɔkorɛ ni ɔyɛ a yɛawerɛho sɛ ngyina bank of ghana ɛnim sɛ sika kora brɛ nyinaa no wo ne wohwɛ so de ma yɛ ɔyɛ bɛyɛ independent adeɛ biaa ni hɔ a ghanafoɔ abonofoɔ ka ho woyɛ independent no no ma wone nyɛ abonofoɔ ne ghanafoɔ na woyɛ de ma yɛ bank of ghana yɛte yɛ bɛbaawɛ dɛ baabɔ ka 60 billion Ghana cedis ɔyɛ no te nkɔbɔ wobɔ ka 60 billion ahe baako anantiamie asɛm dɛ ɔdene na yɛgu so yɛnwie saa sɛm no ho yɛnka nwieɛ yɛte yɛbɛ bank of ghana bosia no a yɛkɔbɔ na IMF no wotwa mu dum yɛnu a bank of ghana nko ara no ɔde mu 250 million ɔde baako ɔkɔsi dane mabɛnini ɛkyɛ sɛ bɛnhyɛ bi asenti ne ɛbɛba ne bɛyɛ 250 million dollars a bɛbɛde ɔsi dane ɛbɛ nko a bɛɛtenam no medeɛ mente aseɛ na na nom nɔkorɛ ni yɛnte aseɛ nte aseɛ ɔnyɛ yi 250 million sɛ yɛde borɔ ayi regional house of chiefs and I regions wo Ghana say the $10 million a bra regional minister saw who here suffer boy mo bra I'm thinking going to be by the mind and man in Canada the other way and the bank of Ghana on ngwa what me to know as a me BC Daniel Edisa na nokreni ade we dia mini maka sabampa ho asama nka ene de mi de ngo bibi kura na de buku aka mba pua na ba huse ye ni abre aboa ne kan libra $250 million say ye de ye sabi omranti ya babe ko school ba na ba nya adwuma nyo ye de say sika no de tu ho say nya papem ne ye mfa nya bibi maba enti me nya bibi kase ye e ma be e ma mfa so ma ye ba sere ma mpanyini bank of ghana on ye independent to sa on frabe no ne ben tna kokwo na ba ma ka bibi papa bi enchre ye na sa asem ne de ye bo njo so say ye kopa bosia na ononko a me nka sa bosia ne bi na odi oyo na sika na obi nya ghana fo nti no ohima sa asem ye ka ne kese na nanan bunu region as of kit ya bo njo so ye hu say ade hye ne so ba ka sa ade ne de ye ba sere se abane onhwem as a matter of priority we are appealing to the government of the republic of ghana se ban hwehwem 250 million kra ba ma ba kwa na ma ba nye dem fa nsi ba si awie na mu ba ne ban hwehwem ye hu sika kro ne ye na ye mu bi ya koma no aba soro no enye de onkofom.